Le kati menye beat, tie. Yeah. Good morning, afternoon, evening, ilionze na kumazuru. Ndoze tingo kutia. Ndongo. Ndongo. Drift track, nivuna ndongo. Nikangeneza 1, 2, 3, hani shinakuja 4, 5, 6, hani shinakuja wasa sobera kuli, ndaba ndia nifikisa pano ine bakai wasa leta chikwera kuli, ndaba tiza posa nila napo pali. Hey, breakfast ni Dongo. Lunch ni kapenta repuna Dongo. Wakai siba vira na mawan pali Dongo. Niko keep wakai likata pamala Dongo. Nika uka kumensoma Dongo. Nika samba ningene kamuhaso ya tukalembla na kapamela nishini Dongo. No visitors nisi komena mwe pali kutakero wanika na pati ya pomela Dongo. Murasta kana nyama batafuna Dongo. Yes, overa na ine noti kuli Dongo. Apart from lungu, okay ifintuni Saba nipomo kuchoka mumu Espali, noenda saro kuli beba ntupati kuli Dongo. Wait, did I hear somebody say Dongo. Tala ya nipa ya nisa kila ndiyo nina Daba nikangeneza 1, 2, 3, hani shinakuta 4, 5, 6, hani shinakuta Wasa sobera kuli Dongo. Daba ndia nifikisa pano ine Dongo. Bakai wasa leta chikwera kuli Dongo. Daba tiza pusa nila napo pali Dongo. Mkofuse na Christopher ka Dongo. To have what it takes, ufunika wadia Dongo. Na hevre na anaka mbapo pali Dongo. One thing I shall never forget in Zombia Dongo. Kufikonka ito comes back kuli Dongo. Batate wako basebenza kutiba kupase Dongo. George Bush anabwela zet kutalawe Dongo. Ma Chinese siko pae wafuna wafuna Dongo. No kupa kwa nshafta lona kuta Dongo. Apezeka kumaliro yose kairi kuli Dongo. Nimwe want to keep calm and love Dongo. Ni one Zambia, one nation and one Dongo. Nikatwala doctor cha recommend Dongo. Nkalipo kuma mungwala Mfune kanatia Nasu sebenzera mane ni shiupa zira Dongo. Nakomo kananjala notiti nifuna Dongo. Nikangeneza 1, 2, 3, hani shinakuja 4, 5, 6, hani shinakuja Wasa sobera kuli Dongo. Ndaba ndia nifikisa pano ine Dongo. Bakai wasa leta chikwera kuli Dongo. Ndaba tiza pusa nila napo pali Dongo. Dongo. Kruka mbuthi ndiye apunda Dongo. Glusha po record ango punda Dongo. Bachai walipanja bango embekeza Dongo. Both profa we on point because of Dongo. River po mixing ango kutia Dongo. Bongo papiti nae afuna Dongo. Swice ya tava ati afuna Mane street ni Dongo. Drift the track and the track is for Dongo. Shout out kulika penta chicken na Dongo. Na viwe oya do life it is avakamo Dongo. Nikangeneza 1, 2, 3 Dongo. Hani shinakuja 4, 5, 6 Dongo. Hani shinakuja Wasa sobera kuli Dongo. Ndaba ndia nifikisa pano ine Dongo. Bakai wasa leta chikwera kuli Dongo. Ndaba tiza pusa nila napo pali Dongo. Nikangeneza 1, Dongo. 2, 3 Dongo. Hani shinakuja 4, 5, 6 Dongo. Hani shinakuja Wasa sobera kuli Dongo. Ndaba ndia nifikisa pano ine Dongo. Bakai wasa leta chikwera kuli Dongo. Ndaba tiza pusa nila napo pali Dongo. Hey. Dongo.